nibera mu nzo zurota murebera mu madirisha
Because you see, your bum bum now weapon with a fashion against me, baby.